uEsther isahluko 9 verse 1. Ngenyanga yeshumi nambili eyinyanga kaAdari ngosuku lweshumi nantathu lwayo lapho kusondela izwi lenkosi nomthetho wayo ukuba kwenziwe ngosuku izitha zabaJuda ezazithembile ngalo ukubusa phezu kwabo. Nokho kwaguqula ukuze abaJuda babuse phezu kwababazondayo. Verse 2. AbaJuda babuthala emizini yabo esifundeni zonke zenkosi uAshiveroshi ukuba babeke izandla kulabo ababefuna ukubalimaza. Akubangakho ongamelana nabo ngokuba abantu bonke babehlelwe yingebhe ngabo. Verse 3. Zonke izikhulu zezifunda nawothula sizwe nababusi nabenza umsebenzi wenkosi babasiza abaJuda ngokuba babehlelwe yingebhe ngoModekhayi. Verse 4. Ngoba uModekhayi wayemkhulu endlini yenkosi nodumo lakhe lwahamba ezifundeni zonke ngokuba lo muntu uModekhayi wayelokhu ekhula njalo. Verse 5. AbaJuda baceka zonke izitha zabo ngokuceka kwenkemba nangokubulala nangokuchitha benza wabazondayo njengokuthanda kwabo. Verse 6. Eshushane endlini yenkosi abaJuda babulala bachitha abantu abangamakhulu ayisihlanu. Verse 7. Babulala noPharishani Data, noDalifoni, noAsiphatha. Verse 8. NoPorata, noAdaliya, noAridata. Verse 9. NoParimamshita, noArisayi, noAridayi, noVaizata. Verse 10. Amadodana ayishumi kaHamani indodana kaMedatha isitha sabaJuda kepha ababekanga izandla zabo empangweni. Verse 11. Ngalolo suku inani lababuleweyo eShushane endlini yenkosi lalethwa phambi kwenkosi. Verse 12. Inkosi yayisithi kuEsther inkosikazi, abaJuda babulele bachitha abantu abangamakhulu ayisihlanu eShushane edlini yenkosi yamadodana ayishumi kaHamani. Pho benzeni kwezinye izifunda zenkosi? Isicelo sakho siyini? Uyakusenzelwa yini oyifunayo? Kuyakwenziwa. Verse 13. UEsther wathi, uma kukuhle enkosini abaJuda baseShushani mabavunyelwe nakusasa ukwenza njengomthetho wanamuhla, aphanyekwa amadodana ayishumi kaHamani emthini. Verse 14. Inkosi yasho ukuba kwenziwe kanjalo. Umthetho washawa eShushani bawaphanyeka amadodana ayishumi kaHamani. Verse 15. AbaJuda ababeseShushani babuthana nangosuku lweshumi nane lwenyanga kaAdari babulala abantu abangamakhulu amathathu eShushani kepha babekanga izandla zabo empangweni. Verse 16. Abanye abaJuda ababesezifundeni zenkosi babuthana bamela ukuphila kwabo, baphumula izithenzi zabo, babulala abayizinkulungwane engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ababazondayo kepha babekanga izandla zabo empangweni. Verse 17. Lokho kwakungosuku lweshumi nantathu lwenyanga kaAdari, ngosuku lweshumi nane lwayo baphumula balwenzela balusuku lwedili nolokuthokoza. Verse 18. Kepha abaJuda ababeseShushani babuthana ngolweshumi nantathu lwayo nangolweshumi nane lwayo, ngolweshumi nanhlanu lwayo baphumula balwenza lwaba lusuku lwedili nolokuthokoza. Verse 19. Ngalokho abaJuda basemaphandleni ababehleze emzaneni engabiyelwe benza usuku lweshumi nane lwenyanga kaAdari lube ngolokuthokoza nolwedili nosuku oluhle lokuthumelana izipho omunye komunye. Verse 20. UModekhayi waziloba lezo zindaba wathuma izincwadi kubo bonke abaJuda abesezifundeni zonke zenkosi uAhashiveroshi abaseduze nabakude. Verse 21. Ukumisa ukuba bagcine usuku lweshumi nane lwenyanga kaAdari nosuku lweshumi nantathu lwayo iminyaka yonke. Verse 22. Njengezinsuku abaJuda abathola ngazo ukuphumula ezitheni zabo nenyanga yaguqulwa kubo sizini yaba ngeyokuthokoza nasekulileni kwabo lusuku oluhle, bazenze zibe izinsuku zedili nezokuthokoza nezokuthumelana izipho omunye komunye kanye nezipho kwabampofu. Verse 23. AbaJuda bakwamukela ukwenza lokho abaqalileyo nalokho ayekulobe kubo Moridekhaya. Verse 24. Ngokuba uHamani indodana kaHamedate umAgagi isitha sabo bonke abaJuda wayecebile ngabaJuda ukuba abachithe, waphonsa iphure eliyinkathi ukuba abanqobe abachithe. Verse 25. Kepha lapho lokho kwafika phambi kwenkosi yasho ngencwadi ukuba lelo cebe libi ayelicebe ngabaJuda libuyele ekhanda lakhe, yena madodana akhe baphanyekwe emthini. Verse 26. Ngalokho babiza lezo zinsungu ukuthi iPurim ngegama lePure, ngalokho ngenxa wonke amazwi aleyoncwadi nangenxa yalokho ababekubonileyo ngalendaba nalokho kubehleleyo. Verse 27. AbaJuda banquma bamukela bona nenzalo yabo nabo bonke ababezihlanganisa nabo ukuthi bayakugcina lezo zinsuku zombili njengokubhala kwazo nanjengesikhathi sazo ezinqunyiweyo iminyaka yonke bangaphuthi. Verse 28. Zikhunjulwe lezo zinsuku, zigcinwe ezukulwaneni ngezukulwane, emndenini ngemndeni, ezifundeni ngezifunda, emizini ngemizi, lezo zinsuku zePurimi zingaphuthi phakathi kwabaJuda nesikhumbuzo sazo singapheli enzalweni yabo. Verse 29. U-Esther inkosikazi ndodakazi ka-Abihayili noMoridekhayi umJuda basebeloba ngamandla onke ukuba baqinise lencwadi yesibili yePurimi. Verse 30. Wathuma incwadi kubo bonke abaJuda ezifundeni eziyikhulu namashumi amabini nesikhombisa zombuso kaShaveroshi zinamazi okuthula neqiniso. Verse 31. Ukuba aqinise lezo zinsuku zePurimi ngezikhathi zazo ezinqunyiweyo njengokuzimisa kukaMoridekhayi umJuda no-Esther inkosikazi, nanjengalokho bezimisele bona nenzalo yabo ngendaba yokuzila ukudla nokukhala kwabo. Verse 32. Izwi ka-Esther laqinisa lezo zindaba zePurimi kwalotshwa encwadini.